Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 8 nyuma y'umwuzure gutangira bundi bushya. Iki gice gishingiye mu itangiriro igice cya 7 umurongo wa 20 kugeza ku gice cya 9 umurongo wa 7. Amazi yarazamutse arengera imisozi yasumbaga indi yose. Umuryango wari mu nkuge wakomezaga kwibwira ko urimbuka, kuko bamaze amezi 5 yose ubwato bwabo buteraganwa hirya no hino. Cyari ikigeragezo gikomeye, ariko kwizera kwa Nowa ntikwacogoye. Amazi atangiye kugabanyuka, Imana yohereza ubwato hagati y'imisozi Imana ubwayo yari yarinze. Iyo misozi yari yegeranye cyane, kandi inkuge yarerembaga muri uwo mwaro wari utuje. Ibyo byazaniye ihumure rikomeye cyane abagenzi bo mu mazi bari bananijwe no guteraganwa n'umuraba. Nowa n'umuryango we bumvise bakumbuye kongera gusubira ku isi. Hashize iminsi 40, impinga z'imisozi zitangiye kugaragara. Nowa yohereza igikona hanze kugira ngo amenye ko ubutaka bwumutse. Icyo gisiga gisanze ahantu hose ari amazi gusa, kigaruka mu nkuge. Nyuma y'iminsi 7 yohereje inuma, maze ibuza wihagarara, igaruka mu nkuge. Nowa arindira indi minsi 7, arongera yohereza ya numa, igaruka nimugoroba ifite ikibabi cy'umunzenze mu kanwa, baranezerwa cyane. Ariko Nowa ategereza andi mabwiriza y'umwihariko kugira ngo asohoke. Igihe kigeze, marayika afungura urugi runini, abwira uwo mukambwe n'umuryango we gusohoka bakajya ku isi, bakajyana n'igifite ubugingo cyose. Nowa ntiyibagiwe nyir'imbabazi zabarinze igihe cyose bari mu nkuge. Icyo yabanje gukora ni ukubaka igicaniro agatamba igitambo ashimira Imana uburinzi bwayo, kandi yerekana kwizera afitiye Kristo ari we gitambo kiruta ibindi byose. Icyo gitambo cyanejeje Imana, maze uwo mukambwe n'umuryango we ntibyabaviramo imigisha bonyine gusa, ahubwo n'abazatura ku isi bose. Uwiteka aribwira ati, sinzongera ukundi kuvuma ubutaka ku bw'abantu. Isi ikiriho, ibiba n'isarura, n'imbeho n'ubushyuhe, n'impeshyi n'urugaryi, n'amanywa n'ijoro ntibizahagarara. Nowa nibwo yari akigera ku isi idatuwe. Ariko mbere yo kwiyubakira inzu, yabanje kubakira Imana igicaniro. Amatungo ye amaremare n'amagufi yari makeya, ariko ahaho Imana yishimye, yerekana ko byose ari ibyayo. Niko mu buryo nk'ubwo dukwiriye gushimira Imana imbabazi tugirira, tukayiyegurira, tugatanga n'impano zo gukora umurimo wayo. Kugira ngo abantu batazatinya undi mwuzure, Uwiteka yahumurishije umuryango wa Nowa isezerano rivuga ngo, nzakomeza isezerano ryanjye namwe, ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Ni ukuko nzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzabonekera muri cyo, nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe n'ibibaho bifite umubiri byose. Mbega kwicisha bugufi n'impuhwe Imana yagiriye ibiremwa byayo bicumura! Ibi ntibivuga yuko Imana ishobora kwibagirwa, ahubwo itubwira mu rurimi rwacu bwite. Igihe abana babajije ibisobanuro by'umukororombya wahuranye mu kirere, ababyeyi babo bakwiriye kubasubiza mu gitekerezo cy'umwuzure, bakababwira yuko isumba byose yawushyize mu bicuho isezerano ryo kutazongera kurimbuza isi umwuzure. Uhamya urukundo Imana yakunze abantu, kandi ukongerera imbaraga ibyiringiro bafitiye Imana. Mu ijuru umukororombya usa nawo ugose intebe y'Imana, kandi ubwiza bwayo bumurikira umutwe wa Kristo. Ezekiyeli igice cya 1 umurongo wa 28 n'ibyahishuwe igice cya 4 umurongo wa 2 n'uwa 3. Iyo Imana icira abantu uwiteka kubw'ibyaha byabo, Umukiza yinginga se yerekana umukororombya mu bicu, akawerekana ubwo si intebe y'Imana, maze akerekana ko ari ikimenyetso cy'imbabazi igirira umunyabyaha. Nk'uko narahiye ko umwuzure wo mu gihe cya Nowa utazongera kubaho ku isi, ni nako narahiye ko ntazakurakarira nkaguhana. Imisozi zavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakuvaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranyije ntirizakurwaho. Ni ko Uwiteka kukugirira ibambe avuga. Yesaya igice cya 54 umurongo wa 9 n'uwa 10. Ubwo Nowa yitegerezaga inyamaswa z'imbaraga n'inkazi zasohokaga mu nkuge, Uwiteka yohereje marayika wo kumuhumuriza ati, inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya. Murabihawe, byo nibyuzuye ku butaka byose n'amafi yo mu nyanja yose. Ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu, mbibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi. Mbere y'umwuzure, Imana ntiyari yaremereye abantu kurya inyama, ariko noneho ibimera byose byari byarimbuwe. Yabemereye kurya inyama z'inyamaswa zitanduye zitari zagize icyo ziba, kuko zari mu nkuge. Imirambo yari irambaraye ahantu hose. Uwiteka ntiyajyaga kwemera yuko ibora ngo ishangukire ahantu hose hanuke. Inkubi y'umuyaga yazanywe kumisha isi, yayitwaje imbaraga nyinshi cyane, iyijugunya kure, maze ikunkumura impinga z'imisozi miremire, itwikiriza iyo mirambo ibiti, amabuye y'ibitare n'igitaka. niko n'inzabibu n'ifeza ibiti byiza n'amabuye y'agaciro byari umutungo w'isi mbere y'umwuzure byatwikiriwe, maze imbaraga y'amazi irenze igitaka n'amabuye kuri ubwo butunzi irema imisozi hejuru yabyo. Imana yabonye yuko uko yarushagaho gukungahaza abanyabyaha kandi ikabaha no kumererwa neza, nabo barushagaho gukora ibizira mu maso yayo. Imisozi yahoze ari myiza cyane ihinduka ibihanamanga kandi ntiyareshye. Ibibuye bishinyitse n'ibitare biboneka hose. Ahahoze ubutunzi bukomeye cyane bw'izahabu, ifeza n'amabuye y'agaciro, hagaragaye ibimenyetso bibi cyane by'umuvumo. Kandi mu bihugu bitari bituwe n'ibyari byarakorewemo urugomo ruke, umuvumo niho hangije cyane. Kristo nagaruka, isi zagaragaraho ingaruka z'icyaha ku bantu zitigeze zibaho. Igihe imirabyo yo mu ijuru izahura n'umuriro wo mu nda y'isi, imisozi zaka nk'itanura, hanyuma biturike havemo amahindure agurumana, ahitana imirima n'ibisambu, ibirorero n'imidugudu. Ahantu hose hazaba imitingito y'isi kandi n'imisozi zaturika nk'ibirunga mu buryo buteye ubwoba cyane. Ko niko Imana izarimbura abakiranirwa ku isi, ariko abakiranutsi bazarindwa nk'uko Nowa yarindiwe mu nkuge. Umunyezaburi aravuga ati, kuko ari wowe buhungiro bwanjye, Uwiteka wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Zaburi ya 91, umurongo wa 9, uwa 10 n'uwa 14, na Zaburi ya 27, umurongo wa 5.